get na show baby. Kapunga pangwe banda twele. Kati minga nawe. So suga ni swa ufa. Angets na show baby. Kapunga pangwe banda twele. Kati minga nawe. So suga ni swa ufa. Show baby, kapunga pangwe banda twele. Kati mina nawe, so suga ni swa ufa. Angetsa show baby, kapunga pangwe banda twele. Kati mina nawe, so suga ni swa ufa. So far away, so far away. Mind you, time to put the name so far.
No, mama, ma, baby, lang is in embassy. Baby, lang is trouble. Kunjalo, well, love. No, baba, ma, baby, lang is in embassy. Yeah, baby, lang is trouble. Kunjalo wa love, eya wa love, into ya wa love.
Chawula chawula baby, ekwa mangiza ngonya nangfungu chofu na makanja. Chawula chawula baby, haona mthanju shogali, sasa mahudit. Chawula chawula baby, ekwa mangiza ngonya nangfungu chofu na makanja. I'm glad you're struggling, cause I said my hoodie. Whoa, whoa.
I get na show baby. Kapunga pangwe banda twele. Kati minga nawe. So suga ni swa ufa. I get na show baby. Kapunga pangwe banda twele. Kati minga nawe. So suga ni swa ufa. Anget na show baby. Kapunga pangwe banda twele. Kati minga nawe. So suga ni swa ufa.